musombezo wa science teknolojia okusako nobiya mu gwanga lino Dr. Monica Musenero asabye bannayuganda okubeera bagumiikirize eri gavumenti wakati ng'eteeka amaanyi mu kutumbula obuyiiya okusako ne teknolojia mu gwanga lino era mu kaseera kano ategeeza nti no gavumenti ekola nnyo okulaba ng'emaliriza satellite so ng'ate n'ebirala bijja kujja mpola. Dr. Monica Musenero bino abyogeredde masekati g'ekibuga Kampala ku ssengejjero lya mawulire ga gavumenti.
It is not something I plant in that way ni makasoli. Nyeze esatu ngangolachi, ngangungula. Nali nakasindika satellite, ngamumanja, eko mawoji. Satellite jeziko mawo. Aze vilala, tulikolele yomu banga, tulikolele yomu drabu. Eh? Tumanya, jezirini.